They call me free, oh.
Simwala waliza again.
Ichi chikundi cha nidimoni international. Niyosiana kwe na choka enze ya hoyo. Kifwe wali tushile pale mwana kwa titwa la chula. Panatisia kezo na munga chisabutika. I'm in love, tulo ni magona. Kwe na chokela ni misu, zibatilero. I found you, tiwe wanga baby. I'm in love, na tulo ni magona. Kwe na chokela ni misu, zibatilero. I found you, tiwe wanga baby. Hold up, baby. Nifuna funza kwa chimbozi. How did I bring someone like you in my life? Dawa kwenze ma heartbreaks na my love trauma. Siwezo pumulo yu mutima. Iwe ndiwe umaziwa pogwila. Ichi ndiye chikundi cha zuruna. Ichi chikundi cha nidimoni international. Niyosiana kwe na choka enze ya hoyo. Kifwe wali tushile pale mwana kwa titwa la chula. Panatisia kezona munga chisabutika. I'm in love, ya tulo ni magona. Kwe na chokela ni misu, zibatilero. I found you, ziwe wanga baby. I'm in love, ya tulo ni magona. Kwe na chokela ni misu, zibatilero. I found you, ziwe wanga baby. Kwe uli di. Is the only place I wanna be. I'm in love and I'm in so deep. Jiwe ni mafuna yu di wana ni. Ineza kukwe di. Taku pasa love unoti ya masuwela. Ine niri mochiko ndine kaleza. Promise ni zaka kuliza. Chikundi cha nidimo ni international. Niyosiana kwe na choka enze ya hoyo. Kwe wali tushile pale mwana kwa titwa la chula. Panatisia kezo na munga chisabutika. I'm in love, ya tulo ni magona. Kwe na chokela ni misu, zibatilero. I found you, ziwe wanga baby. I'm in love, ya tulo ni magona. Kwe na chokela ni misu, zibatilero. I found you, ziwe wanga baby.
La Wali.